This one's a banger.
Wanna talk to mbwa usiku.
Washa.
Wanna talk to mbwa usiku.